Daybreak. Yeah, laugh out loud. Blow.
Soja boy.
R.D.
Why not?
Mr. Torog.
Exclusive from ZambianMelodies.com.
Yeah, just for fun. Kansakan. Chizungu na pala pisha mopeni okay why ni rap mu chizungu nanga tibemba chala kocha makale wangu yala kocha mtu ni wa kutipata bati afuna mapiza ufuna shawama wataya mwambushu watapita nanga bakoswe bala kocha mafuru fute yala kocha yewe mtu ndiwe mubemba bati ufuna mapoku Makwati miti, Movemba na lollipop nanga bakolwe bala kocha, mapapa wali yala kocha, we muntu ndiwe mutonga, bati ufuna yogati, mutonga na iPhone, bati chana chichiri kumalazi nanga mabisi yala kocha, nanga chiwantu chala kocha, we muntu ndiwe mulosi, bati ungala kucharara, na broti ku Ipex, always on a lisa jalala. Usasheke kwa lakwacha Kwa lakwacha Kwa ulozi kwa lakwacha Kwa lakwacha Kwa mtu njiwe kambuya Bati unayango mufoni Njiwe kangote Bati unaipote Kumbululuka kwa lakwacha Kwa lakwacha Kukwela jipyango kwa lakwacha Kwa lakwacha Kwa mtu uri Muzambia Bati kunda tere mundo Ziwauti Utamba nazewa nyimbo Kutamba mbari kwa lakwacha Nanga banja yala kwacha Yala kwacha Uri na picha yanga Batsuma ni posita Dine patina wako Batsuma ni transita Kufisiliza kwa kwacha Kwa kwacha Nanga itofa yala kwacha Yala kwacha Uma ni zonda Batini suma ni zunga You make the matters wesi Suma ni kulila unga Unisunga kwa kwacha Kwa kwacha Unikulila unga kwa kwacha Uende na presa, ufuna usaka twale Uende na shuka jati, ufuna usaka twale Nanga tuswende toro kocha Toro kocha Sifilisi yala kocha Yala kocha Ya morning after Wakula mvitu mbuwa After 3 months at your pregnant Tunzoni kumbuwa Nanga paketi yala kocha Yala kocha Usante vitu mbuwa kwa kocha Kwa kocha Ungala kwa misisi Batu uvira Eminem Lil Baby Batu uvira na Jay-Z Nanga kanene alakwacha Alakwacha Kono kio alakwacha Alakwacha Muli na chimbuzi Batu ufuna kula tishu Nikatini funse Why you cause this a issue Chimbukushu chalakwacha Chalakwacha Nanga mola walakwacha Walakwacha Ngati chinyimbo chini chamushe Elo watipela mushe Ulipena option, elo kulipena vyaunga chiti Nanga repeat, yala kwacha
Yala kwacha
Kuchipweza poko, yala kwacha
Yala kwacha